wind and whose love you come.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bigezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi nanone turagiharira ahanini abana bashakisha ababyeyi, by'umwihariko turaha ijambo abana batoragwe n'abagira neza bakiri bato ku buryo batanazi inkomoko yabo. Turatumikira ariko n'abashaka abavandimwe babo baburanye, by'umwihariko turakira umubyeyi wasigaye kuri iyi si mu mwaka w'1991 we n'umuhungu we barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. None hashize imyaka ibiri amuburiye irengero, abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Afurika y'Epfo, muri Congo Brazzaville, muri Repubulika Demokarasi ya Congo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kiganiro ntikibacike na gasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kaboneke shaka zeka yigiru nigirwuzure.
Mushimi Imana Liberata amaze imyaka 27 yatandukanye na musaza we Rwamigabo Martin. Martin yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ahungana na nyina wabo. Mushiki we atuye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yafashe urugendo aza i Kigali aje kureba uwamufasha kugera ku ijwi rya Amerika. Twavuganye ari mu karere ka Gasabo, akagari ka Kabeza.
Nge mvuka butane kuko nyine ndi Kigali nari maje gukurikirana ibintu bya musaza wanjye. Twaburanye amaze imyaka 28 twaraburanye, ariko bakambwira ko ari muri Zambia.
Bakakubwira ko ari muri Zambia mu kahe gace?
Bambwiye ko ari muri Zambia. Noneho njyewe mbasha gushakisha nimero zanyu nabahamagaraga nkabona ntazicamo, ngira ngo mube mwamfasha ndebe ko twabonana.
Uwo musaza wawe yitwa nde?
Yitwa Rwamigabo Martin, mama we akaba yitwa Irwanda Maria, wacu yitwa Nduwamungu Evariste, maze ku izina rya Nzabiringa.
None se mwatandukanye ryari, byagenze gute?
Njye nari ndi umwana, ariko we yagiye agiye 9 kane.
Agenda wenyine, ajyana n'ababyeyi be, yajyanye nande?
Yagiye 9 kane ajyana n'umumama, ariko umumama akaba yari atubereye mama wacu.
Uwo mumama yitwa nde?
Izina rye mbasha kwibuka yitwa Beretiride.
Uwo muntu wababwiye yuko ari muri Zambia yarahamubonye?
Umuntu yari akibona mu Rwanda duhereza amakuru, amaze kuduhereza amakuru aducika ataduhaye deretse z'ahantu baherereye, nanoneho umuryango wiwe nawe tutabasha kubonana ngo babe baduhereza amakuru neza y'ahantu agace aherereyemo.
Yarababwiye gusa ngo ari muri Zambia?
Yakubwiye ko aherereye muri Zambia, ariko ntiyatubwira agace aherereyemo. Ngenza kubaza iperereza bambwira ko Zambia ari nini, ndangije mbura icyo nkora. Kubera ko nabashije kwifashisha hostisheri bambwira ko bitashoboka, bari kumbaza imyirondoro yiwe, bakambaza kugira ngo abe yaboneka, bambaza agace basi aho ngaho muri Zambia naba yaba aherereyemo. Birangira mpabuze kubera ko nta derese nari nzi.
Uyu Rwamigabo Martin ni musaza wawe muva indimwe?
Ni musaza wanjye tuvukana kuri mama na papa wanjye. Njyewe rero nari nkiri mutonya ndi bucura bwabo, kandi tuvukana turi batatu.
Uretse umuntu wakubwiye ko ari muri Zambia, nta handi mwongeye kuvana amakuru yerekeranye na musaza wawe Rwamigabo?
Amakuru nari nzi, ariko hari igihe bigeze kumwumva yatanze itangazo, sinamenya ko nimba ari kuri iyi radiyo yanyu cyangwa ari kuri Seyiferi. Ndangije mpita numva ko ntacika intege akiriho, ndangije ndavuga ati wenda bibaye ngombwa nashakisha nkorana na Kuruwaruje. Birabananira, barangije barambwira ati nzabashe kwifashisha iri jwi ryanyu,
iri jwi ry'Amerika. None se niba musaza wawe Martin Rwamigabo akumva aho ngaho ari muri Zambia na yahe makuru yo mu Rwanda wamubwira nicyo wamubwira nkamushikiwe ukamubwira n'icyo mushakira
amakuru namubwira abaya bacu kubyumva nuko namubwira ko umuryango w'ukiriho bibaye biri ngombwa ko twabonana kubera ko we akimara kumenyera amakuru bamubwiye ko mama yapfuye kandi mama ari waraturaze cyari igihe kinini cyane aravuga ngo ntabwo yagaruka mu Rwanda
yego
ariko abashije kuba yatwumva amakuru namubwira ko nuko namubwira ko bashiki be bakiriho na bose bavukana bakiri
yego
bibaye biri ngombwa twakwishimira kuba twamubona byaba bihagije
urakoze cyane nagira ngo ngushimire ko wizeye ijwi rya Amerika kandi nkwifurize urugendo rwiza usubire muri Nyaruguru amahoro wambwiye yuko ari waraje i Kigali kugira ngo ushobore kuvugana n'ikiganiro Agasaro Kaburaga James Nkurunziza kimwe n'abandi banyarwanda mugira urugwiro n'impuhwe mugafasha ababikeneye kumenya uko bagera ku kiganiro Agasaro Kaburaga mu bishimirwe mbwire abumva ijwi ry'Amerika kugushaka abantu baburanye n'ababo ari igikorwa cy'ubutabazi igikorwa cy'urukundo ntabwo twishyuza n'ubuntu n'ikiganiro cyanyu
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Agasaro Kaburaga hashize imyaka 22 mwana w'umuhungu witwa Eric yakaremye agiye gusura se inyamirambo kuva icyo gihe nyina ntigeje yongera kumuciryera nyirarume ndayishimiye Rodrigue amaze imyaka mushakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Akamata mu mudugudu wa Nyacyonga
ndashakisha umwana witwa yakaremye Eric ise yamujyanye muri 99 afite imyaka 3 amujyana avuga ko agiye kumusura aho yari atuye i Nyamirambo kumumena kuva yamujyana ntiyongeye kugaruka twategereje ko umwana mugarura turaheba imyaka yari 10 indi yari 20 uyu ni 21 utangiye ndateka ku myaka 24 muri 2018 hari umugabo witwa Dimitri yaduhaye nimero yose wa Eric ari witwa Damari ndakuyigerageza mboniciyemo turavugana ambwira ko umwana ameze neza ariko nta umwana ngo tuvugane aza kunyoherereza ifoto ndareba nsanga niwe ambwira ko ameze neza mubwiye ngo aduhure tuvugane mbe nanamuhananye n'abavugane ambwira ko bitari ngombwa ngo ibyo nikugira ngo azamuduha tuvugane none turi tugahuza umwana nyina bakakwakwentrona Agasaro Kaburaga
wowe upfana iki n'uwo mwana
njyewe ndi nyirarume
uri nyirarume uwo mwana yitwa nde
yitwa Yakaremye Eric
naho se wa Yakaremye Eric akitwa nde
yitwa Jean Marie Yamuremye
none se uhamagaye se wa Eric mukavugana akakubwira ko umwana ameze neza wigeze umusaba kuvugana nawe arabikwangira
narabimvuye ngo tuvugane nawe arabyanga arambwira ngo ngiye nikigira ngo tuzavugana
ariko se kumwana yavuye mu Rwanda muri 99 hagombye gushira imyaka 20 kubera iki mu mutaritabaza inzego z'ubu tegetsi zibegereye kugira ngo zibafashe kumenya irengero ry'uwo mwana
icyo gihe rero kwa ko nari nkiri mutoya ntabwo nabimenya kumva umwana agiye ndi mutoya imyaka nka 14 urumva na mama we nawe yari yarishwe n'agahinda aratavuga nongeho maze kumenya ubwenge ubwo natangiye gushakisha agenda mpa makuru nyina yuko na yaho yuko kose namubona n'uwo mugabo w'i Burundi akabaza uwo mugabo wari inshuti ye witwa Jean Marie akamubwira ko nawe ngo ataza amakuru ye yaho aherereye ariko nyuma nibwo yaje kumenya ko uwo Jean Marie ari wese w'umwana yaje gutura muri Afurika y'Epfo nibwo yaje kutubwira n'akavuga ati Imana nibishaka izaduhuza nitabishaka nyine ngo ngubwo nta kundi
urakoze Rodrigue wari hanganye igihe kirekire kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro ni ibintu ngushimiye ukomere kandi wizere
murakoze namwe kandi cyangwa umugisha
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga Hakizimana Theophile atuye mu karere ka Muhanga mu kagari ka Kibaga umudugudu wa Njamena amaze imyaka 25 aburanye na se wabo ngamije Elisa wabaga mu nkambi ya Shimanga mu cyahoze kitwa Zaire
ngamije Elisa rero mu mwaka w'1994 twarahunze nawe turahungana duhungira muri Congo twebwe twagiye mu nkambi ya Inera niho twebwe twabaga ariko noneho we ajya mu nkambi ya Shimanga ageze nkambi ya Shimanga rero yari kumwe n'umuryango we ari kumwe n'umufasha we witwaga Mukandinda Mariana yari afite n'umwana wagiye afite nk'imyaka igeze nko kuri ni nk'imyaka ni nk'amezi ageze nko ku 8 numva n'umwaka utari wagashira neza yitwaga Nizeyimana Tito noneho amaze kujyaho ngaho mu nkambi ya Shimanga yaje kudusura ari igihe yaje kudusura twebwe za Inera aho twari turi kumwe nanjye n'umuryango navukagamo yaraje aradusura ariko turaganira arengera asubirayo icyo gihe inkambi benda kuzifunga kuva rero icyo gihe yatwatandukana ntabwo twari twigera twongera kumuca iryera ngo tumenye ngo arahangaha tumenye amakuru ye imyaka yose ishize nta muntu twari twigera twumva avuga ati nibura naramubonye cyangwa se yarapfuye cyangwa se ariho aho mariye kumva rero ikiganiro cyaraga ku ijwi rya Amerika Agasaro Kaburaga numvishije abantu benshi baragiye babona abantu babo nifa yuko nabashaka kugira ngo nanjye nshaje ku Gasaro Kabuza
kuva mu mwaka w'1996 wowe wari mu nkambi ya Inera ngamije we yari Shimanga nta muntu n'umwe watashye mu Rwanda bavuye Shimanga mwaba mwarabonanye ngo yenda be yaguha makuru
nta muntu n'umwe rwose twigeze tubona we ngiye kuduha makuru abaduhaga makuru batubwiraga yuko ari muri iyo nkambi ya Shimanga ariho bamuheruka ubwo hirya yaho ntago twigeze twumva makuru yandi
n'uwo mwana we bari kumwe nta wamurabutswe ndetse n'umugore we Mukandinda nta wamubonye
kugeza ubu ngubu rwose nta makuru dufite yabo ngo wera batubwira bati twababonye bava mu nkambi bavuye muri iyo nkambi baragenda nta yandi makuru twigeze tumenya
uyu mukuru wabengamije yari afite imyaka ingahe muri 94
muri 94 yari afite nk'imyaka 28 kuko niko yari akimara gushaka urumva yari afite nk'imyaka 28
niba uyu so wanyu ngamije Elisa akiriho nayahe makuru wamubwira yo mu Rwanda usigaranye amasegonda 30 yafate umuhamakuru ugire n'icyo umubwira niba kumva azagusubiza
niba akiriho icyo namusaba twamusaba yuko yatahuka akaza mu Rwanda ko umuryango we rwose navuga ngo ufite ikiniga kinini cyane cyo kuba batamubona batazi n'amakuru ye aramutse rero ariho yareba uburyo abibanyuzaho kugira ngo natwe tumenye niba koko yaba ariho cyangwa se n'uwo mwana we niba yaba akiriho cyangwa se umugore akiriho twifuza yuko rwose twamenya amakuru yawe tukababwira yuko natwe mu Rwanda turaho ngaho ari murumuna we Niyitegeka Emmanuel nawe araho nubwo harimo abagiye batuvamo ariko nka papa wanjye yitabye Imana ndetse na papa we n'umusogokuru wanjye nawe yitabye Imana ariko abandi bose turaho rwose aramutse ariho yatumenyesha rwose tukamenya amakuru ye
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka 2 mu mwaka 2019 umwana w'umusore wari urangije kaminuza mu ngwakuzwe Jean Paul Ishimwe wari uzwi ku izina rya Dudu wari umaze kurangiza kaminuza yavuye iwabo mu rugo ku Kakiru ntiyagarutse. Umubyeyi we Anonsi yatakamagaju avuga ko yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi we n'umwana we kuko nta wundi muvandimwe bagira. Byagenze bite? Yitabaje nde? Inkuru y'umubyeyi umaze imyaka ibiri ataguheka Anonsi yatakamagaju atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kacyiru akagari ka Kibaza umudugudu w'Ubumwe. Allo.
Oui.
Amakuru yanyu ni Anonsi yatakamagaje tuvugana?
Yego kabyara.
Jewe ndi Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Nabonye ubutumwa bwawe hanyuma mpitamo kuguhamagara kugira ngo tuganire numve neza ikibazo cyawe uko kimeze.
Yego kabyara.
None bimeze gute wa mubyeyi we?
Wa mubyeyi wa mfura ukuntu bimeze rero. Nabuze umwana w'umuhungu ku itariki 8/5/2019 asohoka mu rugo ari mu masaha 3 n'agatelefoni konyine. Ariko yaragize igihe anarwaye, arwara mu nda, arwara ibintu tutazi, abaganga bakavuga icyo arwaye, ariko mu mutwe hari hatsingo.
Yego.
Umwana asohoka muri ayo masaha 3 aragenda. Hashize nk'isaha ndamushaka nari maze guhisha ka cyayi ngo muhe baza twari dufite n'umwana w'umukozi w'umuhungu mpese ko nabonaga muri kumwe mu rugo yakubwiye ko agiye ngo yambwiye ngo araje. Noneho ngiye kureba mu cyumba cye kuko nahari nahoze mpabona ibiceri 300 musanga nta bihari. Ntekereza ko agiye kugura akantu twita mituyu ko muri telefoni.
Yego.
Ndahamfata iyanjye rero ndahamagara numviye ntayiriho. Ndakomeza ndahamagara umunsi urira. Umwana ntangira ariko akaba yari wa mwana utajya uva mu rugo. Ibye byari iwabo no ku ishuri gusa. Yari yararangije kaminuza muri 2018 i Butare.
Yego.
Noneho umwana kuva uwo munsi ndashakisha mu bagenzi be, ndashakisha aho ntekereza hose, ndashakisha sinamubona, ariko nkanatangazwa n'uko nta rugo ajya yinjiramo, nta n'ahazi, nta n'ahantu hajya ajya, nta n'ibigare. Donko amagroupe agendana nayo y'abasore.
Yego.
Nshakisha umwana ndabura, ubwo ni ku itariki 8, ku itariki 9 nirwo nshakisha. Ku 10 ndahangira kubaza niba utarabana biganaga, kuri 11 njya muri ribu. Ariko ku 10 nagiye muri polisi ya dutuye ku Kacyiru, njya kuri polisi ya Kacyiru sitasiyo hariya ku murenge, barandika barambwira, mbona baranditse barambwira ngo bigende. Ubwo ndagenda kuri 11 mbonye ntacyo banshubije, njya kuri ribu headquarters ku Kimihurura.
Yego.
Ndabibabwira barandika ibyo bandika barambaza, ubwo ndakomeza ndashakisha. Hashiye n'iminsi mbona nta gisubizo nsubirayo. Kandi muvandimwe mwiza n'uwo nagiraga imbere n'inyuma, nta wundi ngira, nta muvandimwe, nta shinge, nta rugero. Nuko ubwo nkajya njyayo bakambwira ngo bazabireba, ngahora ngenda buri munsi buri munsi. Bigezeje aho hashize nk'amezi 2 nibwo ngo bahamagaye umwana w'umuhungu utwabanaga hano mu gipangu, kuko ngo nari nababwiye ko ari we tubana. Ariko hagati aho nkabinginga ngo bajye kureba historique muri MTN barebe abo bavuganye nabo.
Yego.
Bagenda banatinze cyane, haciye igihe nibwo bahamagaye umwana w'umuhungu ngo basanze uwo munsi agenda ari we bavuganye kuri telefoni, ngo n'undi mukecuru w'i Butare. Umukecuru ni ahantu yacumbitse agiye kwiga i Butare, yabuze icumbi muri kaminuza tumucumbikishiriza ahantu haruguru y'isoko i Butare.
Yego.
Ubwo rero umukecuru nawe ngo basanze ari we, ngo niko bambwiye kuri ribu ngo basanze ngo yaravuganye n'uwo mukecuru w'i Butare ngo anavugana n'uwo mwana wacu. Ariko umwana we yamuhamagaye nanumva hari haguye utuvura, aramubwira ngo nta mwana uriri inkweto yari asize hanze akiri muri shambureke.
Yego.
Nuko ngo kuko byagenze ariko nyakugira abana nyakugira imana nyakugira byose narapfuye mpagaze bene narapfuye mpagaze narirukanse Rwanda narumajije amaguru
mpore
ego ukabaho na mva simbizi byarandenze wabonye aho umuntu abura umuntu akamuburira mu gihugu akabura n'uwamubwira ati namu ubwo nahoraga kuri moruga ya polisi bavuga bati twatoye muramba hanaha nkaba nagezeyo utagira ibyangombwa nkaba nageze najye numva nabirikanze imirambo yo kuri moruga bigejeje aho umuhungu wo kuri rafensi yarambwira atumva rero nti ati nushaka bino bintu bivemo kuko ugiye kuhapfira nyakubyara ngaya yanjye rero ngo kuko nabuze Jean Paul ngo kuko namubuze muvandimwe mwiza nabaye umusazi napfuye mpagaze natwaye imana urakoze ukagira abana urakoze ariko yo narasaze nataye urugo narirutse sinabona uko mbikubwira
birumvikana urashaka umwana wawe agahinda k'umubyeyi ndakumva kandi yari umwana w'umusore ugeze igihe cyo kugira ngo nawe agufashe ndakumva kandi biranshimishije ko witabaje mu maguru mashya inzego za polisi ndetse ukagira no kuri RIB nzababaza aho dosiye y'uyu muhungu wawe Jean Paul igeze barayizi nk'uko bakubwiye tuzafatanya kugira ngo tugerageze kumenya aho yaba ari ndasaba abantu bose bakumva muri kano kanya wa mubyeyi wewe bazi umwana wawe yiga muri kaminuza bamuza aho kukakira umutuye waba yaramubonye waba waramenye irengero ryo kuyanyura hano mu gasaro kaburaga katubwira ariko tuzafatanya n'inzego za leta witabaje kugira ngo turebere hamwe dushakire n'ahandi turebe ko hari icyo twageraho ubwo witabaje inzego za leta ni igikorwa cyiza bakoze tuzafatiraho dukomerezeho basanzwe batunganira kuri byinshi ubwo icyo tuzageraho tuzakomeza tuvugane tukubwire ndagukomeje mubyeyi komera
urakoze ariko imyaka ibiri n'igice n'ibirebire muvandimwe mwiza
wihangane hari n'abo tubona hashize imyaka 30 birumvikana ko umwana wagiye atagusezeyeho yaraye mu rugo akabyuka akagenda birumvikana ko wibazaho aherereye icyamujyanye uravuga yuko nta ndwara yo mu mutwe yarwaraga ku buryo yagira ikintu kimeze nk'agashyiga ngo kimushyigure agenda atavuze niyo mpamvu ushaka kuguha aka kanya mu mubyeyi kamagaju buri gihe cyose nta kimenyetso kiriho ku muntu atakiriho mufata yuko ariho uyu muhungu wawe Jean Paul aramutse ariho akaba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ongera ugire icyo wamubwira ngo uhaye akanya wisanzure umubwire ikintu kikuri ku mutima mubwire n'imyaka ibiri ukuntu yakuremereye kuba utamufite
yaranyishe muvandi Jean Paul wanjye niba ukiriho mwana nkunda urabizi ko yari njye nawe urabizi ko wajya kuvuga bakubwira ngo abandi bana ngo mushake uko mujya hanze ukavuga ngo ntiwasiga mama ndakwinginze niba uriho ugihumeka uze wakabyarawe ndagupfukamiye ndakwinginze mwana wanjye agahinda kagiye kunyica narwaye indwara zose zibaho kubera umubabaro aho uri hose imana ikurinde kandi ikunzanire kuko nzi ko ishobora byose ishobora ibyo umwana w'umuntu atashobora mwana wanjye nzi yuko yagucisha no mu moha nzi yuko yagucisha no mu muriro nzi yuko ahantu hose uri ndakwinginze ngo ugire umutima wo kuntekereza uze kibondo uze ndababaye ndashavuye Jean Paul umwana wanjye ndakwinginze suwe nawe ntabwo wanyangaga nta rwango wagiraga cyose nzi byakujyanye ariko nasaba Imana ishobora byose ngo bikure kuruze campo ndakwinginze mwana wanjye aho uri hose ureba agahinda n'amarira mporana sinzi gusinzira ndarandira bugaca mwana wanjye ndakwinginze use urakoze muvandimwe Veniste urakoze
uri umubyeyi ababyeyi bose bakumva muri kano kanya baragufata mu mugongo barakumva abanyarwanda benshi muri kano kanya bakumva babyaye ntago bakureka wenyine asigaye ukomeze wizere Imana wizere ko n'abantu bayifasha hanyuma dutegereze icyo iperereza rya RIB ryagezeho nicyo tuzageraho dushakashaka ndongere nkwihanganishe kandi ngukomeza igira amahoro
urakoze cyane muvandimwe Imana iguhe umugisha
urakoze
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona Winchi kinege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mu kiganiro agasaro kaburaga mumenyereye kumvamo abana bashakisha ababyeyi babo mupenzi Shagi atuye mu karere ka Nyarugenge akagari ka Nyabugogo mudugudu wa Kamenge arashakisha papa we ntaho atageze ahanyuma ni kuri Seiseye ri Kigali mu Rwanda
byarangoye nabanje kujya muri HCR noneho nyuma banyuriza muri CCR mbonamo umugabo ukoramo
yego
we wampaye nimero zanyu ngo nzabavugisha aranambwira ngo nzajye numva radio yanyu gasaro kaburaga
yego
noneho narayumvishe nyuma yarampaye nimero ndavuga ati kambandikire narabahamagaye bakajya bambwira ngo nsige ubutumwa bw'amajwi nabwo nigeze ku sonda ariko narabandikiye nyuma nibwo mbonye ubu ngubu tugiye kuvuga
none se ikibazo cyawe mupenzi ni ikihe kiteye gite
ikibazo cyanjye ikintu giteye no ndi gushaka umubyeyi wanjye w'umupapa yitwa Felix Mubaramo akaba ari umukongomani akaba ari muri Amerika yaragiye mu buryo bw'impunzi ni kuba ndi kumushaka nuko numva nshaka kumenya umubyeyi wanjye kandi kuba namuzi mba numva ari ikintu ndi kubura bimbangamiye cyane nagerageje kuba nabaza umubyeyi wanjye w'umumama ntiyagira ikintu abimbwira akomeza kumisha ambwira yuko atari ngombwa kuba nabimenya ariko njye numvaga nshaka kuba namumenya umubyeyi wanjye bibaye byiza nka tukazabonana numva aribwo byanshimisha kurushaho kuko kuba ufite umubyeyi utamuzi uba wumva mba numva bimbabaje
none se mama wawe yigeze akubwira impamvu adashaka ko ubimenya
ntango yigeze abimbwira we na nanubwo icyo kiganiro yashakaga gute kiganiraho iyo nayimubwiraga yitaga avuga ati byorere nanga icyo ari cyo gihe cyo kubivuga ngo rero igihe cyo kubivuga naragitegereje ndakibura kuko igihe icyo ari cyo cyose ntango yabimbwira njye nagerageje uburyo bwanjye bwo kuba namushakisha
ese mupenzi ubungubu ufite imyaka ingahe
ubungubu mfite imyaka 20
ninde baguhaye amakuru avuga ko uwo wita papa wawe ari muri Amerika
umuntu wampaye amakuru ni mukuru wa mama
amazina ninde wayaguhaye
amazina ni mama yari yarayambwiye narayamubajije noneho nyuma na mukuru wa mama arayambwira kariyo
none se umaze kumenya ko ari muri Amerika wigeze ugerageza kumugeraho ugeze umuhamagara ugeze umwandikira hari uburyo ugeze ukoresha ubwo ari bwo bwose bwo kugira ngo amenye yuko uriho
ntango nigeze mbona uburyo muhamagara kuko nimero ze ntango zabonekaga ntango nabashije kuzibona nta muntu n'umwe hano mu Rwanda uzifite
niba papa wawe akumva kuba ugize imyaka 20 utazi so utaramubona wifuza kusohoka kajya mu bandi ukavuga uti dore papa, iyo ubitekereje utekereje papa wawe ni iki kikuzamo kenshi muri kano kanya? Mubwire niba kumva ntabwo yumve ikinyarwanda cyangwa ikirundi, ariko mubwire ijambo ry'urukundo papa wawe, mubwire icyo ufite ku mutima. Ufite amasegonda 30.
Njye icyo mfite ku mutima ni uko numva nkeneye kumubona, kandi kuba namubona byanezeza cyane, kuko nubwo mama aba adashaka kubimbwiraho njye mba numva mukunda cyane, nubwo nabashije kuba namumenye.
Ni byiza umwana n'ukunda umubyeyi we. Nawe mupenzi Shagi, ndagushimira urwo rukundo, kandi ndizera ko nibishoboka uzashobora guhura na papa wawe. Uvuga ko yitwa Felix Mubarama, kababa mu gihugu kimwe kigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzagerageza gushakisha. Ngaho rero nongere ngushimire, wagize imbaraga zikomeye zo gushakisha mpaka ugeze ku kiganiro Agasaro ka Buraga. Nkwifurije kugira amahoro.
Namwe murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika wabuze umuvandimwe we mu mwaka w'igihumbi 1994 ni Fortunata Nyirangiruwonsanga. We n'ababyeyi be hamwe na mukuru we Donata Mukanshuti bari barahungiye muri zone turquoise ku Gikongoro, baturutse ahitwa Inyamazi muri Kigoma. Uko Mukanshuti yagiye muri Congo, ababyeyi bakaguma mu Rwanda, na n'ubu bakaba nta kanyunuke bafite. Biravugwa na murumuna we Fortunata Nyirangiruwonsanga, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jari, akagari ka Gateko, umudugudu wa Kinunga.
Mfite mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu izi rya Amerika abantu barangisha ababo mu Gasaro kabuze, nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye.
Uwo mukuru wawe mwatandukaniye he?
Ubundi twatandukaniye ku Gikongo.
Yitwaga nde?
Yitwaga Donata Mukanshuti.
Agenze gute mutandukana?
Yari amaze gushaka umugabo, ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye, bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye. Ubwo rero intambara isa naho icogoye, twebwe turahunguka turataha. Igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku Kibuye, abantu batubwira ngo niho baba, ubwo ni ko Kibumba niho kwa Sebu. Bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire. Ubwo igihe cyarageze tukumva ngo niho bari. Igihari igihe rero higeze kuba intambara, mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda. Umugabo wewe yaragarutse agaruka wenyine, aratumubaje twese ko mutazanye, aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka. Kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho. Twarategereje, twarahebye, twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye.
None se uwo mugabo we agarutse akababwira ko babonane, kanusubiremo. None se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo, nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu?
Ekaratubwiye ngo ntabya ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yari ayazi.
Mbere mwakomokaga he mu Rwanda? Mwaburaniye ku Gikongoro, ariko se ntumwakomokaga?
Twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo, ahahoze ari komine Kigoma.
Yego.
Segiteri Ntanga, Serire Nyamazi.
None nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Congo ukomoka aho Ikigoma mukomoka, cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku Gikongoro muhunga, waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe Donata?
Nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe.
Donata ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo, yari afite imyaka nk'ingahe?
amasa yari mu myaka nka 20 numwe
yaratari baruka nta mwana yarafite
oya bashakanye mu ntambara siho duhunga nta mwana bari bakagirana
Donata Mukanshuti niba kumva magingo ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cy'Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye
Mukanshuti Donata ni mukuru wanjye ndamukundaga cyane kandi nuba kiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yangaga kumutima kuko njyewe umugwa mu ntege Donata ubaye ikiriho bose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho ni murumuna wawe Nyirangiro Sanga ko Donata tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho bose ubaye ikiriho wabasha kuza gusangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane
nanjye rero ndagushimiye Fortuna tangira ngira usanga kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro
urakoze cyane Imana ibaho
umugisha agasaro kaburaga
witwa Gashema Vianney atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere ararangisha umuvandimwe we twagira Yesu Emmanuel
umuvandimwe wahunze muri 1994 ahungana n'ababyeyi na basekuru hanyuma bo baza kugaruka ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga
yego
nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza kuhamagara mfite umuvandimwe witwa Arufosi Twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguhana nimero zabagira ubusa muzavugane
ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyo atagarutse
umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga
yego
barahunga bahungira hitwa babaye mu urumva nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje ari no mu cyaro ari igihe baba bari mu cyaro ariko na telefone zabo ntazo noneho ampa makuru yaho bari
hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 1994 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney hanyuma basi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange nyuma ariko akajyaza gusura basekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishange ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi nyuma rero base wabona sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje kuva icyo gihe nta yandi makuru ye ara turamenye
uwo muvandimwe wawe yitwaga nde
yitwaga Twagira Yesu Emmanuel bakundaga kumwita Rwayibebe yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977 akaba yarahunganye na sekuru witwaga Sebujangwe Silasi na nyirakuru witwa Nyirangira Bashimaria yahungana na se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney na Karinda Gaspari ahungana na nandi witwa nundi se wabo witwa Nubaha ndetse na Ndabamenye ahungana n'uwitwa irindi zina rya se wabo sindi kuryibuka rwari hashize iminsi iminsi nta nago ndyibuka
ntacyo bitwaye naho wagerageje muri abo bose watashye mu Rwanda ninde
wagarutse ni se wabo witwa Makabuza Vianen yagarukanye n'umuryango we niwe wagarutse uri mu Rwanda ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri bibiri
yego
ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura amubwira yuko asigaye yaratuye ariko uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe niba kumva akabari aho za Nyamibwa na Nyamikubi akaba kumva hano ku ijwi rya Amerika na yahe makuru wamubwira usigaranye amasegonda 30 yafate ugire amakuru waha mukuru wawe umubwire amakuru yo mu Rwanda umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe
mu by'ukuri byashimisha baya kiri wabaye anyumva abavandimwe bose be barahari uko twara abana 9 bose barahari abaya nyumva rwose nimero zanjye nizi cyangwa umwe muri base wabo banyumva abaya nyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose nuko turamukumbuye umusaza n'umukecuru bahora bavuga ati icyatuzanira Manuel tutarasaza byadushimisha cyane.
Gashema nanjye ndagushimiye kuba witabaje Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo tugufashe kugeza kure iyo mpuruza yawe ishakisha umuvandimwe wawe. Ngushimire kuba uri mu bakunda ijwi ry'Amerika kandi bifuriza abandi amahoro.
Ndabashimiye cyane Venuste, nshimiye Imana.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Iyi ni ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri Sanga umutoni mediatrice atuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyagisozi akagari ka Nyagisozi umudugudu wa Nyagishayo ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu mwaka w'1994 yari afite imyaka 2 gusa turagurwa ari kumwe na musaza we witwa Theogene Sikubwabo bajyanwa mu kigo cy'imfubyi Butare cyayoborwaga n'umuryango witwa Concern. Icyo kigo kimaze gufunga abana bahawe imiryango yifuzaga kubarera nuko umutoni na musaza we bageze Inyagisozi nyuma y'imyaka 27 umutoni arashaka kumenya niba hari umuryango agifite.
Naje kugira ikibazo nyine nisanga mu muryango nakuriyemo ariko umuryango umbwira ko utigeze umbyara ndererwa mu muryango nyine bambwira ko navuye mu kigo cya Kuruwaruje Butare bamaze kumbwira gutyo naje kubakurikirana ndababaza kuse iwacu ntabwo mwamuhazi barahakana nyine bambwira ibintu bibabaje gusa ntibambwire neza ngo basobanurire uwo muryango n'Inyagisozi n'ubundi narewe ndageze ikintu cyaje kugira kuntera ikibazo niba umuryango ntawubuze naje kumva ino radiyo keshi yumva keshi ndavuga ati nzibariza nanjye wenda menye ko uwo muryango ufite cyangwa ntawufite nyine bivana ikibazo ubwo ngubwo aho mbafatishije mbonye nimero zanyu ndavuga ati reka ndebe umuntu ugire nyine umuntu arabimfasha mu nimero zanjye ndazibona mbahamagaye amagara umuntu ankoza namwe ubwo nyine yarabinkora Imana izamuhungugisha ariko ikibazo cyanjye hanini ahanini gushaka umuryango umuryango wanjye twaburanye muri 94 kuko jye nari umwana mutoya
muri 94 wari ufite imyaka ingahe umutune
urebye nari uruhinja
yego
nkurikije kuko uwo muryango nawugezemo ufite imyaka muri 96 n'icyenda nibwo twawugezemo n'ingena na musaza wanjye turi babiri ariko ikiri aho ngaho hagati sinzi niba uwo tuvukana cyangwa tutavukana ni uko twisanze muri uwo muryango bavuga ko ngo tuvukana ntabyo nzigiye ku giti cyanjye ariko nyine ishimwe kuko hari benshi baba barababuze wenda babagira baba bari kumwe
iyo umurebye ubona musawo musaza wawe iyo mugenda muganira ubona kwitaho nk'ubita kuri mushiki we
reka reka ibya bindi byo kuvuga ngo wenda bigire nta kintu babimubwiye na kera ataranashaka n'umugore wabonaga ari ikibazo gikomeye nakora nk'ikintu akagira nyuma ariko akaza kwigarura nyine akagira ubumuntu ni bwa bumuntu ariko sinzi ukuntu mba mbibona naba byoroshye nanjye nagize ishyaka ryo kuvuga ngo kuko nabyumvise uri umubyeyi navuga ngo nkugezeho ikibazo cyanjye umwe ari wowe ufasha nibinanirana nzaheba ntuze menye ko byananiranye
uravuga yuko muri 94 ushobora kuba yenda wari ufite nk'imyaka 2 wari uruhinja nta kintu uzi ariko se uwo muryango w'inyagisozi wagutoye ukakurera ntabwo ugeze ukubwira aho ushobora kuba ukomoka
njyewe nagerageje kenshi kubibabaza n'ubu impapuro hari amasezerano bagiye bagirana n'ikigo barayahishe barayasimba nta kintu bagaragaza none ibyo byangombwa imaze yarabahamagaye abahamagaye bavuga ko ibyo byangombwa batabibonye ibyo byangombwa rero nibyo byari kumfashije kuko nari narabibonye aho nkuriye byari bumfashe kugira ngo mbashe kumenya koko ese nkomoka hehe se muri uyu muryango nawe ugezemo mu buhe buryo kubera ko ibyo byangombwa bidahari nabo bakaba nta kintu na kimwe bafasha igitekerezo cyanyoreye yakubaho mubyeyi wafasha nanjye rwose ndaremereye byoroshye
aho bakuvanye i Butare ikigo warererwagamo cyitwa ngo iki Konsterne umaze gukura mu magambo wagiye wumva bavuga iruhande rwawe nta na rimwe wumvise byakuganisha ku nkomoko yawe
kubera umuryango nakuriyemo nagiye gufata nk'ababyeyi ariko sinigeze ngira ubushake bwo kuba navuga ngo icyo ngiki ndatekereje aho maze kubona ibi byose aho maze gukurira nkabona ibi byose nkabona ko nta n'umuryango ngira ndangije turura amakuru kuko uwo muryango ahanini y'igisozi twagize twarerewe nta muntu wari kumutuzi basuzanye mu modoka badushyira muri iyo muri uwo muryango n'uwaba arinzwe bagerageje kubwira abo babyeyi baturuze bavuga ati se ko nta wundi muryango bafite ukaba utari kugaragaza n'ababaguhaye bari barasiranye inyeranye amasezerano nuko nitumunanira azadusubiza yabikora mbese ahanini si ukumuharabika si no kumuterura yarakurikiranye impano baduhaga kuko akenshi nagiye ndara hanze hanakubise iyo impano zitabonekaga ugasanga ibibazo biragize biravutse byaza nkarya umunsi umwe undi munsi nkagenda ariko nkabyihanganira nkavuga ati ni iwacu kuko nta handi hantu najya agiye amakuru naje gukurura baje kumbwira uwari bubashe kuyambwira nagerageje no kubaza musaza wanjye ni umuntu wakomeretse utajya unavuga ni nawe mukuru kuri jyewe ntabwo abasha kuvuga nta n'ikintu yanakubwira gusa ikintu ntibuka jyewe nkiri umwana ni uko hari umwarimu watwigishaga muri icyo kigo cyakuruwa ruje muri garidiyeni niwe muntu nibuka wari ufite inkovu ku matama nta kindi kintu nibuka amakuru yo nta wundi muntu wari buyaduhe usibye uwo muryango twariwe kubaho rero njye ntabwo nabasha kuba nagira keretse hagize umbuganira akagenda akabaza ayo makuru nyirizina ayo makuru nibwo yamenyekana muri uwo muryango
iyi ni intangiriro amakuru mpaye yarahagije kugira ngo tuzayahereho tubone n'andi hagati aho ukomeze wihangane ugire ubwizige ukunde kandi usenge gira amahoro
murakoze Imana
bahumuye. Kugira ngo tubone amakuru nyayo kuri aba bana bombi byabaye ngombwa ko tujya Inyagisozi nyirizina muri Nyaruguru kureba umubyeyi wabareze. Uwo ni umukecuru Bernadetta Mukandekezi. Byabaye ngombwa ko nitabaza abaturanyi kubera ko nta telefone agira. Bakimara kuyimuha namubajije niba azi umwana witwa Umutoni Mediatrice.
Mutoni Mediatrice?
Yego.
Yari umwana wanjye.
Umuvana muri Orforina Ibutare, bakubwiye aho akomoka, bakubwiye aho bamuvanye?
Twagiye Ibutare baduha abana.
Yego.
Aho ngaho rero banditse mu bitabo, twasinye mu bitabo basigaranye aho ngaho Ibutare.
Yego.
Noneho rero baradubwira batubwira ko bazatuzanira abana, barabatuzanira.
Bigeze ababwira abo bana aho bakomoka?
Ntabwo batubwiye aho abana bakomoka, baratubwiye ngo nihaboneka se wabo uno mwana tuzamumuha nta kiguzi twatse.
Yego.
Nihaboneka mubyara we tuzamumuha nta kiguzi twatse. Nihaboneka nyirarume yagombye kuba ari musaza wa nyina nawe tuzamumuha nta kiguzi twatse. Aho ngaho rero ntabwo abo ngabo nta muntu w'igitwigeze tubona washaka abo bana. Ubwo urumva ko atari Mediatrice wenyine, afite na musaza we bazanye uwo munsi.
Yego.
Bari kumwe ari babiri, baje ari babiri.
Musaza we yitwa nde?
Yitwa Sikubwabo Theogene.
Yego.
Ubwo rero barabazanye, babazana uwo munsi ari nko ku gicamunsi. Niki gihe aho muri ho mumbaza gutyo.
Yego.
Abana ndabagumana ndabarera, umwana w'umukobwa yaje afite imyaka 2 n'igice.
Yego.
Ariga ararangiza amashuri ye, arangije aragenda ajya gushaka umugabo. Abyaye kabiri, umwana wa kabiri arapfa, apfuye arongera yishumbusha ari we mwana afite ubu ngubu ariho yose. Musaza we nawe abyaye kabiri, arafite umuhungu n'umukobwa.
Uko abana bagendaga bakura, wigeze ubafasha gushakisha kugira ngo umenye aho ababyeyi babo babaherereye niba bakiriho?
Narashakishije, nabwiraga uwo muhungu kuko yakundaga kuza i Kigali, nkamubwira nti wowe uzajye kuri Radio Rwanda uzirangishe uvuga ko muri aho n'ibindi nk'ibyo. Umuhungu ntabyo numvise, ntabwo nigeze mbyumva kuri Radio yabivuze, kuko yagarukaga nkamubaza nti kuki nakubwiye ko uzagenda ukajya kuri Radio Rwanda ukwirangisha ukumva ko ukabarangira n'ahantu uba n'umurenge n'igiti byose ntukabivuga, ntiwundi ukareba ko wazabona ababyeyi bawe. Ubwo twari kivugana, ariko nyuma yaho amariye kudukubitira, ubwo nyine yahise agenda nyine arubatse, afite abana babiri yabyaye.
Aya mazina ya Theogene Sikubwabo na Mediatrice Umutoni, ni mwebwe mwayabahaye cyangwa baje bayafite?
Amazina umukobwa yaje yitwa Ngomacibiri, izina ry'irikirisitu nige namubatirishije. Umuhungu nawe yaje yitwa Sikubwabo, ariko ambwira ko ngo yitwa Theogene. Ubwo we yagumanye Theogene, ubundi yitwa Sikubwabo. Ubwo yavuga ko yitwa Mutoni niwe waryihimbiye, aragenda avuga ko ngo yitwa Mutoni ariko ntabwo ariko yitwa. Nubwo namwe mwakoresha ubushobozi bwose mukarangisha, ndumva hanabonetse n'uwo mubyeyi we rwose ntabwo yabona ko umwana we yitwa Mutoni, ahubwo yategereza uwitwa Macibiri.
Mbere y'uko nkugeraho, nabanje kushaka amakuru ku waguhaye abana, menya ko yitwa Mukangira. Nagira ngo nkubaze, uriya mubyeyi mwahuriye he, mwamenyanye mute? Mbese niwe wagusabye kurera bariya bana cyangwa se niwe washatse abana urera urabamusaba?
Mukangira yatwigishaga, akadushyira mu nama, tukamba inama, akatwigisha, akadusasabiriza ko tugomba kujya gufata abana, turabafata koko.
None se Mukangira kuzanira abana nta mpapuro yaguhaye wagombaga kugumana ziriho umwirondoro w'abana?
Oya, ntazo baduhaye kuko twasinye mu bitabo bari bari bahungaho aho bari babacumbikiye.
None se Mukangira hari cyo ngiza kubwira ku nkomoko yabo hari ikintu yabazi nawe wabuzi?
Ntabaza aho bakomoka, bari bari muri konserine bari aho ngaho baba bamwe n'abandi bana benshi pahasanga abana benshi cyane wageze nko ku 2008.
Mubyeyi ndagushimiye kubera ayo makuru umpaye kuri abo bana. Umutoni mediatrice na Sikubwabo Théogène, ngushimire kandi ubuntu wagize bwo kubarera. Nongere nshimire n'abaje neza Anita wamfashije kukugeraho. Mwese mugira amahoro.
Yego namwe mugira amahoro, nanjye ndabashimiye cyane.
Muribuka umwana watoraguwe mu nkoto za Kinyambi mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 afite imyaka 2, bamubaza uko yitwa akavuga ko yitwa Njinjiri. Uwo nawe turamushakira ababyeyi hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Umutoni mediatrice nawe mwumvise ko ari macibiri gushaka umuryango w'abana batazi kuvuga aho bakomoka cyangwa se ababyeyi babo ntibiba byoroshye, ariko kugeza ubu tuzi ko Mukangira wakoreraga ishyirahamwe Consolation ari we wabahaye Bernadette Mukandekezi. Bavuye mu kigo cyari Butare, ariko se bahageze bate? Bavuye he? Niyo ntambwe ya mbere. Nitabaje umubyeyi wababonye ari bato waganiriye nabo. Anitabaje neza nawe atuye Inyagisozi. Namubaje niba yarashoboraga kumenya aho bashobora kuba bakomoka ahereye ku mivugire yabo. Amajyaruguru y'u Rwanda pari manini. Dufate amajyaruguru yose, dufate icyahoze ari Byumba, Ruhengeri na Gisenyi. Dufate he?
Byumba, Ruhengeri na Gisenyi, aho harimo ahantu bakomoka.
Icyatuma gubitekereza ni iki?
Yewe iwacu ni Iburasirazuba.
Yego.
Iyo kavukire kanje, ariko naje hano 1995. Umva ngiye kubona uko naje mvuga, siko naje nsanga abamageto bavuga uko turatandukanye, ntabwo tuvuga kimwe. Nabo bana rero babazana ntabwo twavugaga kimwe. Bajya aho hantu hose ndahazi, hari imvugo zaho.
Uhereye kuko wumvaga bavuga uvuze yuko imvugo za buri karere uzizi, uwagusaba guhitamo hagati ya Byumba, Ruhengeri na Gisenyi wabashyira he?
Ngiye kunabara ahantu nabashyira Ibyumba.
Kubera iki wabashyira Ibyumba? Bavugaga Urukiga, bavugaga Ikirera,
bavugaga Urukiga. Urebye hazagamo Urukiga ruvanze n'Ikirera.
Ariko umvugana n'Umutoni wumva rwose ko yahindutse, yabaye nkawe, nawe yafashe irangi ry'akarere, aravuga Ikinyarwanda cyo mu majyepfo y'igihugu. Naho se musaza we Sikubwabo we yahageze afite imyaka 4 avuga, nawe se yarahindutse mu mivugire cyangwa ntiyahindutse?
Watete musaza nubwo avuga ariko wumva ko cyakirimo ikiyongera akigifite.
Nta muntu se n'umwe ukomoka muri ako karere wigeze arangisha nko kuri Radio Rwanda ashaka umwana witwa Macibiri cyangwa se umwana witwa Sikubwabo?
Oya.
Madamu baje neza Anita, ndagushimiye cyane kuba ufashe kano kanya kugira ngo udufashe gutera intambwe yo kubona aho bano bana bashobora kuba bakomoka. Bumva Ijwi rya Amerika muri kano kanya, bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda. Waba yarabuze umwana muri 1994, umwana w'umukobwa witwaga Macibiri, irindi ntabwo ndivuga, n'undi w'umuhungu witwaga Théogène Sikubwabo. Waba rero yarabuze umwana icyo gihe, yanyura hano ku Ijwi rya Amerika kugira ngo tumufashe guhura nawe. Ndagushimye cyane baje neza Anita, uri umuyobozi mwiza, ukomeze kandi wumve Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
murakoze cyane na
tuzakomeza ubushakashatsi tumenye aho Macibiri na Théogène Sikubwabo bakomoka waba yarakomokaga mu ntara ya Majyaruguru ahahoze ari Byumba na Ruhengeri waba yari afite umwana w'umukobwa bahimbaga Macibiri wari ufite imyaka ibiri mu mwaka w'1994 n'umuhungu witwa Théogène Sikubwabo wari ufite imyaka ine yaduhamagara hano ku ijwi rya Amerika akabitumenyesha ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye abo tutatumikiye tuzabikora ubutaha no gusaranganya isaha imwe ya muri ishanga nzabatumikira mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana